angeurudia. Kila moja angecheza, utatamani kuimba na kuitikia. Kama kinywaji unaongeza, rangi yake mavazi na shape. Katikati ya mfupi na mrefu, mimi nadhani ya Mungu aliangalia kaomba mwanamke apendezeshe dunia. Sikia sauti ya kukaa kichwa na vuti, malaika wakupa anga, mwanamke wa kumweka ndani, mwanamke wa kuspend money. Ale 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 ale, angekuwa wimbo DJ angeurudia.
Ale 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 ale,
na kila moja angeucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia. Ucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale.
Pita pita kwenye mita yao, pita pita kwenye mitandao, pozi picha na mambo kibao, maisha yao tunasema nao. Mwanamke nafanya una change, hakuna bingwa kwenye mapenzi. Kuna wakati na jibia, asione kama na muangalia. Ni kama kajiumba, anavutia, anapita kwenye njia. Danger girl, Mada. Nimezamia, mimi mwenye baria.
Ale 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 ale,
angekuwa wimbo DJ angeurudia.
Ale 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 ale,
kila moja angeucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale, ale 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 ale,
angekuwa wimbo DJ angeurudia.
Ale 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 ale,
na kila moja angeucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale.
Nalimungula kuhusumi, menirudisha shule viludu, menifunga mdomo ni bubu. Nasema soma penzi ni juju, juju, bang. Haya siyo mapenzi ni juju, siyo mapenzi ni juju. Haya siyo mapenzi ni juju, juju.
Music.